Government eyongedde ku muwendo gwa district zeri mu kulondoola olw'ekimbe ky'Ebola ekyabaluseewo okumuliraano mu DR Congo n'ezaawula miteeko omuli ezo eziri mu kabaate ak'amaanyi ak'okugwamu Ebola n'ezitali mu kabaate k'amaanyi. Gavumenti etegeezezza nti disitulikiti eziri ku nsalo eyawula Uganda ne Congo zo ziri mu kabaate k'amaanyi. Kwogatta ezo ziteera okutuukiramu abanoonyi b'obubudamu ababa ku muliraano mu DR Congo nga zeetaaga okweteekateeka obulungi si kulwanga ekimbe ky'Ebola kizizinda. Dr. Diana Atwine omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyobulamu anokoddeyo disitulikiti zino. Mu ngeri emu Atwine ategeezezza nti bagenda kwongerako amaanyi mu kaweefube w'okukebera abantu ekirwadde eky'Ebola nga bassaawo ne laboratory ezitambula mu bitundu etali laboratory mu malwaliro. Atwine alina by'alambulula.
Disitulikiti zezino: Kasese, Ntoroko, Bundibujo, Kabarole, Bunyangabo, Kisoro, Kikuube, Kamwenje, Kyegeegwa, Hoima, Buliisa, Wakiso, Kampala, Kiryandongo, Lamo, Isingiro, Arua, Nebbi, Pakwach, Gombo, Moyo, Koboko, Maracha, Yumbe, Obongi, Madi Okolo, and Kanungu. Twataddewo lab eye Kasese bwera ne labu endala Arua, ne bwe tunaalaba wakati awo tuwali tujja kwongera mobile labu wakati awo tuteekewo ne bwe kinaaba kyetaagisa okuteeka ku booda wennyini tujja kikola kulaba nti turn around time okutestinga n'okunoonya abo bonna ababa bali affected tukikole.